Exodus 33 verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, hamba wenyuke lapha wena nabantu obakhuphulile ezweni laseGibhithe uyezweni engalifungela kuAbrahama noIsaka nakuJakobe. Ngathi ngiyakulinika inzalo yakho. Verse 2. Ngiyakuthuma ingelosi phambi kwakho, ngiwagxosha amaKhanani namaAmori namaHeti namaPherizi namaHivi namaJebusi. Verse 3. Uyezweni elichichima ubisi nezinyosi. Angikukhuphuka ngiphakathi kwenu, lokhu ningabantu abantamo likhuni, funa nginiqede endleleni. Verse 4. Abantu beyizwa le ndaba embi badabuka, akwabakho muntu owafaka izivunulo zakhe. Verse 5. UJehova wayesethi kuMose, yisho kubantwana bayizwale uthi, ningabantu abantamo likhuni, uma ngikhuphuka ngiphakathi kwenu, nangokuphazima kweso nje, ngizakuniqede ngalokho khumulani manje izivunulo zenu, kuze ngazi ukuthi ngiyakwenzani kini. Verse 6. Abantwana bayizwale bazihlubule izivunulo zabo kusukela entabeni yaseHorebe. Verse 7. UMose wayevama ukulithatha itende walimisa ngaphandle kwekamu, libe kude nekamu walibizwa ukuthi itende lokuhlangana. Kwathi bonke abafunayo uJehova baphuma baye etendeni lokuhlangana elalingaphandle kwekamu. Verse 8. Kwathi uMose ephuma eya etendeni bonke abantu basukuma bema, kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe bambuka uMose waze wangena etendeni. Verse 9. Kwathi uMose engena etendeni insika yefu yehla yema ngasemnyango wetende, uJehova wakhuluma noMose. Verse 10. Bonke abantu bayibona insika yefu imi ngasemnyango wetende, bonke abantu basukuma bakhuleka, kwaba yilowo nalowo ngasemnyango wetende lakhe. Verse 11. UJehova wakhuluma kuMose ubuso nobuso, njengalokhu umuntu ekhuluma nomhlobo wakhe. Wabuyela ekamu, kepha inceku yakhe uJoshua, indodana kaNuni, insizwa, ayiphumanga etendeni. Verse 12. UMose wathi kuJehova, bheka uthi kimi, khuphuya laba bantu, kepha awungazisanga yena oya kumthuma nami. Nokho ushilo ukuthi ngiyakwazi ngegama, ufumene umusa emehlweni ami. Verse 13. Ngalokho uma ngifumene umusa emehlweni akho, akangibonise izindlela zakho kuba ngikwazi, ukuze ngifumane umusa emehlweni akho, ubhekisise kulesi sizwe singabantu bakho. Verse 14. Wayesethi, ngiyakuhamba mina uqobo, ngikuphumuze na. Verse 15. Wathi kuyo, uma ungahambi wena uqobo, ungasikhuphuli lapha. Verse 16. Ngoba ke kwaziwa ngani ukuthi ngifumene umusa emehlweni akho, mina nabantu bakho na, akungalokhu yini ukuthi uhamba nathi ukuze sahlukaniswe mina nabantu bakho nabanye abantu abasebusweni bomhlaba na? Verse 17. UJehova wathi kuMose, ngiyakwenza nalokho okushilweyo ngokuba ufumene umusa emehlweni ami, ngiyakwazi ngegama. Verse 18. Wayesethi, ake ngibone inkazimulo yakho. Verse 19. Wathi, ngizakudlulisa phambi kwakho ubuhle bami, ngilimemezele igama likaJehova phambi kwakho, ngibe nomusa kuyena engithanda ukuba nomusa, ngibe nesihe kuyena engithanda ukuba nesihe kuye. Verse 20. Wathi, awunakubona ubuso bami ngoba akukho muntu ongangibona aphile. Verse 21. UJehova wathi, bheka nansi indawo kimi, uyakuma edwaleni. Verse 22. Kuyakuthi sadlule inkazimulo yami, ngiyakufaka ofantini lwedwala, ngikumboze ngesandla sami, ngize ngidlule. Verse 23. Bese ngisusa isandla sami, ubone umhlane wami, kepha ubuso bami abuyi kubonwa.